Download it from ilovezedmusic.com.
Nakula mukukula ukutemwe mikalile abantu tapali nangumo kuno mayandi nalepepa kulilesa ukumbelu butungulushi nemimwene kabila ya shwika mapepo yandi ilelo ni muntu mo ilelo nalifyo ndekwaya ilelo kabienu kundekwaya nichikuku nichikuku ilelo nalifyo ndekwaya ilelo kabienu kundekwaya My parents died when I was young. Lelo nde kuibukisha ilelo de mueva. If you're not tunguluka ilelo de subila kuti mwamfu akonsego uli mom and dad. I love you. Ilelo nali fionde fire. Ilelo kabienu konde fire. Ilelo nali fionde fire, ilelo kabienu konde fire. Ni ngumu, ni chikuku. Haba fiashi benu balenji pu. Ni kuibanyi na kulu kanchi chinchinde landa. Wherever you are, I love you. Wali sambilishe ukuchindika bakalamba. Wali sambilishe kukana poki fishili fiandi. Nomba ndi mulu mendo mukalamba. Nalishibi kwa mwi sonde leonze. Ilelo nali fionde fire, ilelo kabienu konde fire.
Ni ngumu, ni ngumu.
Ilelo nali fionde fire, ilelo kabienu konde fire.
Music.com.